Shambhanani Bazalwane. It's good to have all of our students back now.
I don't
know if you're happy to be back from your holidays.
It
means hard work again for
you. Huh?
It's great to have fellowship with you again and sit under the same word from the Lord.
Kumnandike ukuhlanganyela nani nonke bafundi njengalokhu nibuyile nokuthi sihlale sonke ngaphansi kwezwi likaNkuluNkulu.
Okay, is that better? Great. So we are starting a new series in the book of Philippians, and we've titled that United Behind the Gospel.
Siqala ke uhlu lwezintumayelo ezintsha esilubize ngokuthi ukuhlanganyela ekuqhubeni ivangeli.
The book of Philippians is a gift to the church today, as it has been since the day it was written.
Incwadi ke yabasefilipi isipho ebandleni likaNkuluNkulu njengalokhu ibihlala njalo isipho ukusukela nasendulo.
It is there to help the church to rediscover their joy in service.
Ikhonelake lencwadi ukuba iphinde ukunikeza noma ukupha abazalwane baphinde bathole kabusha intokozo ekukhonzeni.
Their passion for mission.
Bathole intshisekelo emsebenzini kaNkuluNkulu.
The beauty of self-sacrifice.
Bathole ubuhle ekuzideleni, ekuzinikeleni, ekuzincameni.
And hope in the face of suffering.
Iphinde futhi banikeze nethemba ekuhluphekeni, ebunzimeni.
Now those are wonderful qualities for a church to have in themselves.
Izinto ke ezisemqoka lezo ebandleni ukuthi ibandla libe nazo.
But they are also important ingredients.
Kodwa kunjalo nje ziyithako futhi ezibalulekile.
Which when mixed together will unite a church around the gospel.
Ezithi uma ihlanganisiweke zonke lezi thako zilenze ibandla libe linye noma libe imbumba lihlanganyele.
So that is our prayer as pastors, as we preach through this series in the next 10 weeks, that we will be more united behind the gospel than we were before.
Ilowo-ke umkhuleko wethu njengabafundisi njengalokhu sizobe sibheka lezi ntumayelo emavikini ayishumi alandelayo ukuba sonke sizohlanganyela evangelini noma eqhubeni ivangeli.
William Carey was a missionary to India.
Umzalwane ke lo amshoyo uWilliam Carey wa yeyisisebenzi noma isithunywa sevangeli esasishumayela eIndia.
And he was widely regarded as the father of modern missions.
Wayazeka ke uWilliam Carey njengomuntu okuyena owayephezulu kakhulu kwezokuqhutshwa kwevangeli noma ezithunyweni zevangeli.
In 1793, at his church's sending service for him and his team.
Ebandleni lakhe la ayekhonza khona wenzelwa inkonzo ngalonyaka umfundisi aseushilo kule nkonzo leyo la ayezovaleliswa khona yena nabazalwane ababesebenzisana naye.
One of his friends said to him.
Omunye ke wabangani bakhe washo lokhu kuyena kuleyo nkonzo.
There is a gold mine in India.
Wathi ke kunemayini yegolide eIndia.
But it seems almost as deep as the center of the earth.
Kodwa ke lelo golide leyo noma leyo mayini yegolide ijule kakhulu ibanzi ishona phansi.
The gold was a metaphor for all the souls to be one for Christ there.
Lelo golide lelo wayelisebenzisa lomngani wakhe njengesifaniso efanisa imphefumulo eminingi kakhulu ekhona eNdiya eyayizozuzwa ngevangeli.
But the depths of the mind spoke of the suffering and the sacrifice it would take to reach them with the gospel.
Kodwa ke ukujula ukuze kufinyelelwe kulelo golide kona kufanisa ubunzima ayezoba nabo uWilliam Kelly nalabo ayisebenzisana nabo ukufinyelela kulabo abazosindiswa.
Kerry and his team would have to leave home.
Lo mzalwane ke kuzophoqeleka ukuthi ashiye ikhaya lakhe nalabo abasebenzisana naye.
Go to a different culture.
Baye osikweni olwehlukile kwindawo yehlukile kunale ayijwayele.
Where there were different languages.
La khona kuzokhulunywa khona ulimi olwehlukile kunolimi lwakhe nolimi alijwayele.
Different religions.
La khona futhi okuneyinkolo khona ezingafani.
And many, many dangers.
Nobungozi obuningi obahlukahlukene, izinto ayizobhekana nazo lezo.
Kerry responded by saying,
wayesephendula kanjena ke uWilliam Kelly kumngani wakhe.
I will venture down the mine.
Wathi ke ngizomba ke ngishone khona phansi.
But remember that you must hold the ropes.
Wathi kodwa ke khumbulani nina ukuba nibambe intambo ngalenkathi ngimba ngishona phansi.
I've always found that to be a beautiful picture of partnership among Christians.
Emhlala njalo ke ngikuthola lokho kuyisithombe esihle esikhuluma ngokubambisana ebandleni noma ngokuhlanganyela.
History tells us India did prove to be a gold mine.
Umlando ke uyasitshela ke ukuthi ngempela indawo yase India kwaba khona abantu abaningi impela abasindiswa khona, kusho ukuthi lalikhona lelo golide lelo.
And Kerry is remembered for his work there.
Bese kuthi umzalwane ke lo uKerry uyakhunjulwa ngokusebenza kwakhe kanzima endaweni yaseIndi.
But we wouldn't be talking about either today if it weren't for those who held the ropes.
Kodwa ke besingeke sikhulume ngakho namhlanje lokho kwenziwa uWilliam Kelly neqembu lakhe ayisebenzisana nako uma kuwukuthi babengekho ababebamba intambo ngamanye amazwi ababemkhuleke.
Behind them was a church that prayed fervently.
Emva kwabo kwakukhona ibandla elalibaphusha ngomthandazo libakhulekele.
And gave generously.
Benikela futhi ngokuthembeka.
And sent most of their best people into the mission.
Bethumela nabantu ke futhi abahlakaniphile nabanamandla kulowo msebenzi.
Where would the church in India be?
Ngabe yini kuphi ibandla laseNdiya na?
Where would those souls be now?
Ngabe leyo mphefumulo ikuphi na?
Where would modern mission work be today?
Ngabe ke umsebenzi namhlanje wokuqhutshwa kwevangeli ukuphi?
If those Christians at Harvey Lane Baptist Church never held the ropes.
Uma ngabe ke abazalwane kulelo bandla elalithumele uWilliam Kelly babengakhulekanga bengaqhubanga umsebenzi wevangeli ngomkhuleko.
And if we use our gospel imaginations.
Uma ngabe ke sisebenzisa ukucabanga kwethu ngevangeli.
We should ask where might Durban be?
Simele kuzibuza lo mbuzo uthi ngabe iTheku lona likuphi?
Where might South Africa be?
Ngabe iSouth Africa ikuphi?
In 10 or 20 or 100 years time.
Emnyakeni ewu-10 noma ewu-50 noma ewu-100 ezayo.
If we hold the ropes well today.
Ngabe yiphi indawo elingaba kuyona uma ngase sibambe intambo noma siwukhulekele.
If we give ourselves to partnering in the gospel.
Uma ngabe sizinikela ekuhlanganyeleni ukuqhubi ivangeli bangcwele.
If we overcome the many challenges of working together.
Uma ngasinganqoba ihibe zonke neithiyabezo ezikhona ekusebenzisaneni.
The church that Paul planted in Philippi is the best example in the New Testament of a church that held the ropes.
Ibandla leli elatshalwa ngumphostoli uPauli endaweni yaseFilippi liyibandla elisibonelo esihle sokusikhombisa ubudlelwano obuhle noma ukuhlanganyela okuhle ngenhloso yokuqhuba ivangeli.
We can learn so much from them.
Kuningi ke bangcwele singakufunda ebandleni laseFilippi.
It's why at the very beginning of this letter Paul calls them partners in the gospel.
Ingakho ke umphostoli uPauli eqaleni nje kwaleli ivangeli ababize abaqaleni nje kwalencwadi ababize ukuthi abahlanganyela naye evangelini.
And the very first thing he does once he's greeted them in verse 1 and 2 is to celebrate their partnership.
Into yokuqala futhi akayenza uMpostoli Pawulu emva kokuba esebabingelelile ukuthi akhombise ukuthokoza noma akhombise intokozo ngenxa yokuhlanganyela kwabo evangelini.
It's one of the most encouraging positive starts to any letter in the New Testament.
Indlela ke leyo engajwayelekile uMpostoli Pawulu akaqala ngayo ekhombisa intokozo ngendlela eyisimanga eqala eqaleni nje kule ncwadi.
And so as he opens this letter, we will see two things today.
Njengalokhu ke evula kule ncwadi zimbili izinto esizoziqaphela.
The first is praise for partners in the gospel.
Okokuqala sizobona ukubongwa kokusebenzisana evangelini, ukubungazwa kokusebenzisana evangelini.
And the second is prayer for the progress of partners.
Bese kuthi kwesibili sibone umthandazo wokuba kuvame ukusebenzisana evangelini.
So let's start then with our first point.
Asiqale ke ngephuzu lethu lokuqala bangcwele sibheke ukubungazwa kokusebenzisana evangelini.
What he said. So look at verse let's read verse 3 to 5 please.
Asibheke kuverse 3 kuya ku 5 kufundeka kanje. Uthi ngiyambonga uNkulunkulu wami ngezikhathi zonke enginikhumbula ngazo njalo ekuninxuseleni kwami nginxusa ngokuthokoza ngenxa yokuhlanganyela kwenu evangelini kusukela ngosuku lokuqala kuze kube manje.
Paul begins by thanking God for their partnership.
UMpostoli Pawuli uqala ngokubonga uNkulunkulu ngenxa yokuhlanganyela kwabo evangelini.
But what does Paul mean by partnership?
Ingabe ke kodwa uMpostoli Pawuli uchaza ukuthini ngokuhlanganyela na?
Well, he borrows that word from the commercial world of the day.
Uthi ke uliboleke lelo gama lelo lokuhlanganyela eliboleka kwindlela esiqonda ngayo ukuhwebelana noma lapha ngaphandle ezweni lokudayisa.
It's used the same way then as we might use it today.
Lise ulithathe ngendlela esingaliqonda ngayo nathi namhlanje, indlela elisetshenziswe ngayo lapha ya indlela esingalisebenzisa ngayo namhlanje.
When two people start a business together.
Uma ngabe abantu ababili beqala i-business bobabili noma ukuhweba.
We say they've entered into a partnership.
Sithike bangene bahlanganyele into eyodwa noma babumbene ukwenza into eyodwa.
Now to start a partnership you need at least two things.
Ukuqala ke ukuhlanganyela abantu ababili beza bobabili behlanganyela into eyodwa zimbili izinto ezidingakalayo.
One is that you need to be united by a common goal or passion.
Ukuqala ke okudingakalayo ukuthi nidinga ukuba nibe nephupho elilodwa, niphushwe into eyodwa enifuna ukuyibona yenzeka.
So perhaps it is your love for education that you as a teacher and another teacher decide you're going to start a school together.
Ungenze kwamhlambe niqhutshwa uthando lwezemfundo lolothando lelo lobabili eninalo bese luluqhubela ekuthenini nifune ukuqala isikole ngoba ninentshisekelo yokufundisa.
Maybe you have a desire to save people's lives and so you with other doctors start a private practice.
Mhlambe ke wena unentshisekelo yokusindisa impilo zabantu bese kuthi wena njengodokotela uhlanganyele nabanye odokotela ngenxa yentshisekelo enayo yokusindisa abantu bese ngiqala isibhedlela.
If a partnership is going to work there's got to be a common goal.
Ukuze ke ukubambisana noma ukuhlanganyela kusebenze kufanele kube khona iphupho elilodwa eninalo nobabili.
But the second thing is that you both need to be prepared to give up a lot in order to achieve that goal.
Okwesibili ke okubalulekile yilokho kuba nobabili nimele ukuba nizimisele ngokuthi kuningi kuzonilahlekela noma nimele ukuba nikulungele ukulahlekelwa okuningi ngenxa yephupho leli.
And so for example you both sink all of your money into it.
Ukwenza isibonelo nje nobabili nizolahlekelwa imali eningi enizoyifaka kulo mqondo wenu onihlanganisile.
You you pour your time into it, working long hours.
Isikhathi esiningi sengizosifaka lapho amahora amaningi engizowachitha kuleli phupho leli.
And you stick at it again and again through ups and downs.
Enihlalele kuleli phupho lenu noma ngabe kuthiwa kunzima noma ngabe kuthiwa kuyanyukela noma kuthiwa kuyehlela nisigcine nikuleli phupho lenu.
That's partnership.
Iloko ke ukuhlanganyela bangcwele.
But of course the Philippian partnership with Paul is not in a business enterprise.
Kodwa ke uyiqinisi lo ukuthi ukuhlanganyela kwebandla laseFiliphi lihlangene noPaul akusikona okwebusiness.
He says it's in the gospel.
Ukuhlanganyela ekuqhubeni ivangeli evangelini.
So the common passion that unites them to Paul and one another is Jesus.
Into ke eyodwa eyiphupho labo ebahlanganisayo ehlanganisa umphostoli Paul nebandla laseFiliphi nguJesu Kristu osemqoka.
Jesus is the gospel.
UJesu uyivangeli.
Paul told them when he first met them.
UPaul wabatshela esanda kuhlangana nabo eqala nje ukuhlangana nabo.
Jesus left the heights of heaven.
Uthu Jesu washiya indawo eyiphakeme ezulwini.
He came and endured the deepest depths of sin on the cross.
Wehla ke uJesu wazobekezelela izono ezimbi nezijulile esiphambanweni.
And he did that to reconcile you to God.
Wakwenza lokho ukuze nina nibuyisane noNkulunkulu.
And God opened their hearts to believe that message.
UNkulunkulu ke wayeseyivula inhliziyo zabo ukuba bazwe mabewuzwa lo myalezo bawamkele.
They were saved.
Basindiswa.
And that was the moment that their partnership began.
Ileso sikhathi ke la ukuhlanganyela kwabo evangelini lomphostoli Paul kwaqala khona.
That's when spreading the message of Jesus became their number one goal and passion too.
Ila kwaqala khona ukuthi babeke phambili indaba yokushunyelwa kwevangeli, babeke phambili inkosi uJesu.
The gospel took center stage in their lives with everything else revolving around it.
Ivangeli laba semqoka laba yinto ephakathi nendawo kuzona zonke izinto ababezenza empilweni yabo. Amen bangcwele.
But what's more, like Paul, they've been willing to give up a lot to achieve that goal.
Kodwa ke njengomphostoli uPawuli ziningi izinto ababeyimisela ukuba bazincame bazidele ngenxa yevangeli.
Says at the end of verse 5 it was from that first day until now.
Uso kanjalo ke ephelele kwa verse 5 futhi kusukela ngosuku lokuqala kuze kube manje.
They haven't stopped working with Paul to see the gospel advance.
Abakaze bayeke labazalwane ngoba phela amandla ekusebenzisana noPaul ekuhlanganyeleni noPaul ekuqhubeni umsebenzi wevangeli.
This isn't a hobby that they start and then stop and then start and then stop.
Akuyona into lena abayenza nje babuye bame bayenze babuye bame.
They've held the other end of the rope over many years.
Bayibambileke intambo iminyaka eminingi besihlanganyele noPaul.
And Paul gives us one of the ways that they have worked with him in spreading the gospel. If you look at verse 7.
UPaul uyasinikeza ke enye indlela abazane baseFilipi ababambisane naye ngayo noma abahlanganyele naye ngayo evangelini uma ubheka kuverse 7. Uthi verse 7 nakuba kufanele ukuba ngicabange kanjalo ngani nonke ngokuba nginisenhlizweni yami nonke lokhu nina nonke nihlanganyele nami emseni ekuboshweni kwami ekulivikeleni nasekuliqiniseni ivangeli.
See, once again he calls them partners.
UPawuli ke uyaphinda futhi laphana ubabiza njengokuthi bahlanganyela naye evangelini.
And then he says you've been partners with me in my imprisonment.
Uthi ke bahlanganyelile naye ekuboshweni kwakhe.
So Paul's passion for spreading and defending the gospel is what put him in a Roman prison.
Intshisekelo kaPawuli ngevangeli nokushumayela ivangeli kwakuyona nto eyamfaka ejele leyo.
That's where he's writing this letter from.
okuyindawo la ebhala lencwadi ekhona.
And he says I've partnered with him there.
Uthi ke labazalwane bahlanganyelile naye belapha esejele elapha.
Because we know at the end of the letter their passion for the gospel.
Ngoba siyabona ukuthi ekugcineni kwencwadi intshisekelo yabo ngevangeli
made them club together despite their extreme poverty.
Kwenza ukuthi nakuba babe kwakuyibandla elalihlwempu kakhulu elalihlupheka kakhulu kwenza ukuthi bahlanganise izandla.
And send one of their church members on an 800-mile journey.
Bahlanganisa ke izandla bathumela omunye wasebandleni lakhona ukuba bahambe ibanga elide lingango 800 miles.
To give a financial gift to Paul in prison.
Ukuze ke baxhase uPaul noma bamuphe isipho semali.
Now while Paul is tied up in prison,
kulesi sikhathi umphostoli uPaul ke boshiwe esejele.
They are being his hands and his feet and his mouth in Philippi.
Abazalwane bayizandla zakhe, bayinyawo zakhe, bangumlomo wakhe.
They are proclaiming and serving the gospel in their city.
Bayashumayela ivangeli, bayaliqhuba ivangeli endaweni le yabakuyo.
Helping Paul spread it across the world.
Besiza yena uPaul ukuba ivangeli lisabalaliswe, lisabalale.
And just like Paul, they are facing opposition because of that.
Njengo Pauli ke nabo babhekene nokucindezelwa ngenxa yokuqhuba umsebenzi wevangeli.
Can get a taste for that in this chapter. Look at verse 29 and 30 if you read that for us.
Sizobona lo kafishane evesini ka 29 ka 30 kufundeka kanje ngokuba nina nabelwe ngenxa kaKristu hayi nje ukuba nikholwe kuye kodwa nokuba nihlupheke ngenxa yakhe lokhu nanike nisalwa lempi enangibona ngiyilwa namanje nizwile ukuthi ngisayibambile.
Paul can call what is happening to them the same conflict as what is happening to him because like him they are spreading the gospel and they are suffering for doing that.
Uthi ke umphostoli Paul lokhu kanye abakwenzayo abazalwane yilokhu naye akwenzayo ikona ukumfake ejele kwasekuqaleni yona nto leyo emfake ejele yona nto leyo abayenzayo abazalwane kungenxa yokushumayela ivangeli.
So as we step back, all of this is telling us that their commitment to the gospel partnership is remarkable.
Lokhu ke uma uhlehla kancane uyibuka lento yonke isitshela into eyodwa ukuba labazalwane ukusebenza kwabo ukuba kwabo ivangeli ukubeka phambili ivangeli kaNkulunkulu noJesu into emangalisayo.
It really is no wonder that Paul is thanking God for them.
Ingakho uPostle Paul ebonga uNkulunkulu ngabo.
He looks back on their many years together.
Ubheke emuva uMpostle Paul ubuka isikhathi sakhe kanye nabo noma ukuhlanganyela kwabo naye.
And he's amazed by all they've achieved for the gospel.
Uyamangala uMpostle Paul ngenxa yezinto abayizuzile ngenxa yevangeli.
He only has praise for them.
Ubona nje uMpostle Paul kufanele kuba kudumiswe uNkulunkulu ngenxa yento abayenzile.
Of course the point is that they do feel seen.
Ilelo ke iphuzu noma azama ukulenza uMpostle Paul ukuthi babone ukuthi cha bayabonwa isenzo sabo siyabonakala.
That they are encouraged.
Ukuthi ke bakhuthazeke.
And they are motivated to continue as they have been going.
Ukuthi ke baqhubeke bakhuthazeke noqhubeke benze umsebenzi omuhle abawenzayo.
So as we hold ourselves up to this very active and healthy church,
njengalokhu ke sizibuka noma sisebenzisa leli bandla ukuba libe yisibonelo lokuba sizibuke thina.
The question is to what extent we should feel the same encouragement.
Umbuzo ke uthi simele thina ukuba sikhuthazeke kanjani uma ngabe sibuka leli bandla elinempilo elihle kangaka.
And this is where individually we will all be in different places.
Ilana ke sonke ngabanye mhlambe kuzothi ukuhluka kancane.
I hope that there are lots of you who will feel encouraged.
Ngiyathemba futhi ngiyakholwa ukuthi bazoba khona abanye phakathi kwethu abazokhuthazeka kakhulu.
By the Lord himself this morning.
NgeNkosi uJesu uqobo lwayo namhlanje kuseni.
Because you are actively serving the gospel.
Ngoba nizibophezele niyahlanganyela ekuqhubeni ivangeli.
I hope you will know that the Lord sees you.
Ngiyakholwa ukuthi nizokwazi ukubona ukuthi iNkosi iyanibona bangcwele.
But there might be others who need to be challenged by the Philippians example.
Kodwa ke kungenzeka ukuba bakhona abanye abadinga ukuphonselwa inselelo ukubuka isibonelo saleli bandla lasePhilippi.
Maybe you have settled for simply believing the gospel but not living for the gospel.
Kungenzeka ukuba uhlobo lomzalwane oselinikele nje ekuthenini uzokholwa wena ivangeli kodwa awuzoliphilela ivangeli.
Maybe you think you've given all that's required of you as a Christian by attending a service here and there.
Ngenzeka ukuba ucabanga ukuthi usunikele konke okufanele ukunikele njengomzalwane ngokuthi uze nje enkonzweni uphinde uze ngaleli yaviki uphinde uze ngaleli yaviki mhlawumbe ucabanga ukuthi lokho kwanele.
If you've stopped or you've never started to make an intentional effort to actively involve yourself in serving the gospel.
Uma ngabe kuya nokuthi awukaze uzibophezele noma uzibophezele ngokucacile uzibekele izinto ezizokugayide ezizibophezele ezikusiza ukuthi uhlanganyele ekuqhubeni ivangeli.
You genuinely love the Lord.
Kodwa ke uya unenhliziyo yokumthanda uNkulunkulu umthanda ngeqiniso.
And the word from God's mouth to your heart this morning is very simple and clear.
Izwi likaNkulunkulu elisuka emlomeni wakho uNkulunkulu eliza kuwena namhlanje lisimple noma liclear lilula lithi
use whatever means God has given you to link arms with other Christians.
Sebenzisa lokhu uNkulunkulu akuphe kona onakho ukuba uhlanganise izandla nabanye abazalwane
and help them in working hard for the gospel.
Ubasize noma uhlanyele nabo ekubasizeni ekusebenzeni kanzima besebenzele ivangeli.
I'm going to give you 3 quick reasons.
Ngizokunikeza ke izizathu ezintathu ezisheshayo nje.
From our passage, why all of us will be glad that we did.
Izizathu ke ezintathu ezoqhamuka la emavesini ethu ezizosiza sibone ukuthi kungani sonke sizokuthokozela uma ngabe sikwenzile lokho.
So 3 quick reasons.
Izizathu ke ezintathu.
Gospel partnership increases your joy.
Ukuqala ke ukuhlanganyela evangelini kukhulisa intokozo yakho.
It deepens your relationships.
Uqinisa ubudlelwane bakho nabanye abantu.
And it builds confidence.
Futhi ke kwakha ukwezethemba.
So first, gospel partnership increases your joy.
Ukuqala ke ukuhlanganyela evangelini oqhubeni ivangeli kukhulisa ukuthokoza kwakho.
See, in verse 4, Paul doesn't just remember their partnership, he does it with joy.
Umpostle Paul akakhumbuli nje ukuhlanganyela kwabo uphela evesini ka-4, kodwa ukukhumbula ngentokozo.
It's amazing, right? Because he's writing this from a prison cell.
Kuyamangalisa lokho ukuthi uPaul akhombisa intokozo engako uma ekhumbula ukuhlanyela kwalabazalwane evangelini ngoba ubhala esejele.
And yet he's filled with joy.
Kodwa ke ukwenza umpostle Paul lowo egcwele intokozo enhlizweni yakhe.
Why?
Kungani kunjalo na?
Let me explain it this way.
Ngicela ke kuba ngiyichaze ngalendlela.
If your highest passion in life is your comfort.
Uma ngabe intshisekelo yakho enkulu empilweni yakho ukuphila impilo emnandi,
then material blessings will bring you the greatest joy.
Kusukuthi ke izinto ezibonakalayo zasemhlabeni, izinto eziphathekayo, izona izinto ezizoletha injabulo kuwena.
If your highest goal in life is prestige or fame.
Uma ngabe iphupho lakho elikhulu emhlabeni ukuthi udume ushawele izandla ngabantu,
then your personal achievements will give you the most joy.
Izinto ke ozozizuza emhlabeni izona ke izinto ezizokwenza ukuthi ube umuntu othokozwayo ugcwala intokozo.
But Paul's highest passion in life is Jesus and making him known.
Kodwa ke intshisekelo enkulu esemqoka empilweni kaPawuli uJesu nokumenzazeke.
And that's why when other Christians work hard alongside him for that cause, it brings him such joy.
Ingakho umpostoli Paul uma ngabe kukho labazalwane abahlanganisa izandla naye abahlanganyele naye evangelini kube into ezomthokozisa leyo.
Is that what brings you joy too?
Umbuzo ke uthi ingabe iyona nto yini ekuthokozisayo leyo na?
When was the last time that you saw another Christian working hard for the gospel and it made you rejoice?
Wagcina nini ukubona omunye umzalwane esebenza ngokuzikhandla evangelini leyo nto leyi kulethela intokozo na?
So I said to the first service, I wish I had the time now to explain all the ways that you have led me to rejoice at our partnership.
Ngingakuthinta ke nasenkonzweni yasekuseni, ngiyafisa ukuba benginaso isikhathi esanele sokuba nginazise bazalwane ukuba ngithokoza kangakanani ngokwenu ukuhlanganyela evangelini njengabazalwane base CCP.
But just know that I do that regularly.
Kodwa ke yazini bazalwane ukuba ngiyambonga uNkulunkulu ngani ngiyakwenza lokho kakhulu.
And oftentimes with good enough with Alisi, the other staff on the team, and with our council too.
Kakhulu nomfundisi uMthembu nomfowethu uMxolisi nabanye abazalwane abakhona eBolini siyakwenza lokho simbonga kakhulu uNkulunkulu ngokuhlanganyela kwebandla likaNkulunkulu ihlangile eqhubeni ivangeli.
Second, gospel partnership deepens your relationships.
Okwesibili, ukuhlanganyela evangelini uqinisa ubudlelwane bakho nabanye abantu.
Paul says in verse 7 that he holds them in his heart.
Umpostoli Paul uthi evesini lika 7 ubagcinile enhlizweni yakhe.
Verse 8, he says, I yearn for you all with the affection of Christ Jesus.
Evesini lika 8 uthi ngenxa uthi nginilangazelela kangakanani nonke ngenxa yesihe sika Jesu Kristu.
That's strong emotional language.
Amagama aqinile kakhulu lawo akhombisa ubudlelwano obujulile.
And we have every reason to think that they felt the exact same way about Paul.
Sinazo ke zonke izathu njengalokhu sibona zokucabanga ukuthi kushuthi nabo abazalwane baseFilipi babecabanga kanjalo ngoPawulu, babemgcine kanjalo enhlizweni zabo.
See, they aren't just co-workers.
Bangasikhona nje ukuthi kwakungabantu abasebenzisanayo nje.
They enjoy a deep friendship.
Kodwa babenobungani obujulile, benobuhlobo obuhle obujulile obakhiwe ukuthi bahlanganise izandla ekuqhubeni umsebenzi wevangeli. Amen bangcwele.
Now friendships, probably in your my experience, they often start with a common interest, don't they?
Ngendlela mhlambe sibazi ngayo ubungani bubuye kuqalwe ukuthi sithanda izinto ezifanayo.
C.S. Lewis says it's that moment when you both realize what you two, I thought I was the only one.
Umphalike uC.S. Lewis ukubeka ngalendlela ukuthi uthi ubungani bakheya ngaleso sikhathi uqhamukele eqondeni ukuthi oh kanti nawe uthanda lokho engikuthandayo bengicabanga ukuthi mina ngedwa othanda lento.
It's when you discover that someone else loves the same niche genre of music that you do and you thought no one else listened to.
Ungale nkathi uqhamukele eqondeni ukuthi awu kanti ukhona omunye umuntu othanda uhlobo lomculo nami engikulalelayo bengicabanga ukuthi mina ngedwa othanda lolu hlobo lomculo.
And you just connect immediately.
Bese ngaleso sikhathi ke nivele nihlangane kwakheke kubuhlobo kobuhle okuqalwa yile nto ukuthi enithanda uhlobo lodwa lomculo.
Or that your favorite sport is their favorite sport.
Noma ke mhlambe ke nithanda ezemidlalo ezifanayo, mhlambe nithanda ibhola noma nithanda ukhuzana.
You can get into deep discussions about the tactics and the players and the state of the game.
No lapho kuzokwenza ukuthi ke seniyakwazi ukuthi nibuye kumdlalo nibheke izinto ezicashileke ezingekho bala zomdlalo.
That often is the foundation, right, for a deeper friendship to emerge.
Noko ke njalo kuvamise ukuthi kube yisekelo eziqalayo ke ezakha ubuhlobo obuhle.
In the same way, Christians are united by a common love for Jesus.
Ngendlela ke efanayo nabazalwane bahlanganiswa noma babunjwa uthando olulodwa lukaKristu Jesu.
I love Jesus. You love Jesus.
Ngiyamthanda uJesu. Nani ngiyamthanda uJesu bangcwele.
I say he's the foundation of our relationship.
Lokho kumenza ukuthi abe yisisekelo sobudlelwane bethu.
But often those relationships only start to grow deeper when people serve together.
Kodwa ke lobo budlelwane nakuba bukhona buqala ukuqina bube namandla ngalenkathi abazwani besihlanganisa izandla besihlanganyela ukuqhuba ivangeli.
He has some practical advice.
Nalo ke engithanda ukukusho noma ukuyisibonela.
If you are struggling to form friendships with other Christians, maybe even in this church.
Uma ngabe ukuthi ukuthola kunzima ukwakha ubungani noma abangani abakholwayo mhlambe nakhona la ebandleni.
Instead of waiting for something to happen,
okunokuba uhlale nje ulinde ukuba kube khona umlingo ozokwenzeka.
Why don't you roll up your sleeves and just get involved in a ministry?
Mhlambe into engakusiza ukuthi nje ufinge la ishethi lakho uqale ungene manje kusebenzeni usebenzele inkosi.
And see what happens.
Uzobona lapho uzofica abanye abazalwana benza lento oyenzayo kwakheke kubungani obuhle.
I have at least one close friendship that started that way.
Nginabo uthi ke unayeke umngani noma unabo ubungani obunjalo obuhle baqala kanjalo.
And third, gospel partnership builds confidence.
Ogcina ke ukuhlanganyela evangelini kwakha ukwezethemba.
In verse 6, look at verse 6, he says in the English, I am sure of this. That is, I am confident.
Evesini ka-6 ukubeka ukucacile ukuthi nginesibindi ngempela sokuthi oqalilwe umsebenzi omuhle kini uza kuwufeza kuze kube usuku lukaKristu Jesu.
Paul is confident that God is really at work in this church.
Umphostoli Paul uzwakale nesiqiniseko sokuthi uNkulunkulu uyasebenza kuleli bandla.
Paul is confident that it was God who brought them to salvation at the beginning.
Umphostoli Paul unesiqiniseko sokuthi kwakunguNkulunkulu owabaletha entsindisweni kusukela ekuqaleni.
But they were not a bunch of false converts.
Ukuthi akusikhona ukuthi nje babe namanga uma ngabe bethi basindisiwe.
And Paul is confident that God has continued to work in them in and through their transformation.
Umphostoli Paul akagcini nje ngokuba nesiqiniseko sokuthi balethwa nguNkulunkulu entsindisweni, unesiqiniseko sokuthi futhi uNkulunkulu osaqhubeka nokusebenza empilweni yabo.
But they are not the same people they were at the beginning.
Isiqiniseko sokuthi abasafani nalokhu babengenile entsindisweni manje.
And therefore he is confident that God will continue to work in them.
Lokho kumnikeza isiqiniseko sokuthi uNkulunkulu uzoqhubeka asebenze empilweni yabo.
Until they reach glorification.
Baze bayofika enkazimulweni.
Until they stand face to face with Christ on the day he returns.
Baze bafinyelela khona beyoma uphambi kwenkosi bayibheka inkosi ubuso nobuso ekubuyeni kwayo.
The question is, what is it that has made Paul so confident that God is at work in this church?
Umbuzo ke uthi yini le enikeza umphostoli Pauli isiqiniseko esingaka sokuba uNkulunkulu usemsebenzini kuleli bandla noma uyasebenza kuleli bandla na?
The answer is the gospel partnership.
Impendulo ithi ukuhlanganyela kwabo evangelini.
In other words, they're working together for God can only be because God was first at work in them.
Ngamanyamazwi kusho ukuthi lokho kuba bahlanganisa izandla bahlanganyele nomphostoli Pauli babeke phambili ivangeli kuqhuthwa ivangeli leyo nto iyona kanye eveza ukuba kusho ukuthi nguNkulunkulu osebenzayo kubona.
Let me try and illustrate this point.
Ngicela ke ukuzama ukuba ngenze isibonelo ukucacisa leli phuzu.
There's an organization called Keep Pinetown Beautiful.
Ukhona ke inkampani ebizwa ngokuthi gcina iphansam ihlanzekile.
I don't know if you've heard of it.
Angazi ke noma ubusuke wababona yini noma wezwa ngayo.
I know because they put one of their signs outside of the church office gate.
Uthi ke ngiyazi ngale nkampani ngoba babekile olunye lwamaphawu abo lapha esangweni lase office.
And on the sign it says we cleaned up here.
Kuleyo sign abayibekile lapho ke kubhaliwe ukuba sifikile la sayenza le ndawo yahlanzeka noma sayiklina le ndawo.
So I take it that whenever you see a part of Pinetown without any litter.
So ke lokho ke kusho ukuthi ke uma ngabe uhamba e Pinetown waqhamukela endaweni e clean nje engenakho ukungcola.
You should look around and you'll probably find one of those signs.
Mawuphenduka mhlawumbe ubheke ngapha nangapha kungenzeka ubone isign ebhalwe kanjalo.
And Paul's point is a bit like that.
Iphuzu ke lika Paul icishe lifane nalelo.
Whenever you see a healthy, vibrant, active, gospel-centered, hard-working church,
uma ngabe ubona ibandla elinempilo, ibandla elibeka phambili ivangeli, ibandla elihlanganyelayo ekuqhutshweni kwevangeli,
that is a sign that says God cleaned up here.
Isayinike leyo emele ukukutshela ukuba uNkulunkulu uyasebenza kulelo bandla. uNkulunkulu uyihlanzile leyo ndawo.
God is at work here.
uNkulunkulu uyasebenza la.
There's no other explanation.
Ayikho enye indlela ongayichaza ngayo.
Would Paul have that same confidence about you?
Umbuzo ke bangcwele uthi ingabe umphostoli Pawula ngaba yini nesiqiniseko ngawe kanjalo na?
Friends, if you are working hard to serve the gospel, please don't pat yourself on the back as if it's all you're doing.
Uma ngabazalwane, uma ngabe ukuthi usebenza kanzima evangelini noma uyahlanganyela eqhutshweni eqhubeni ivangeli, akungabi into oyiqhajayo ngayo leyo engazi ukuthi mhlambe wena owenza lokho.
But better than that, you can be assured that it's because of all that God is doing in you.
Okunaloko umelo kuyithatha leyo nto ikusize uqonde ukuthi kusho ukuthi uNkulunkulu uyasebenza ngawe.
And you can praise him for that.
Bese ke umbongo uNkulunkulu ugcwale intokozo ngenxa yalokho.
It's his grace that he is choosing to use you.
Umusa wakhe uNkulunkulu ovamile owenza ukuthi akhethe ukusebenzisa wena.
Paul praises God for his gospel partner.
Umphostoli Pawuli uyamdumisa uNkulunkulu ngenxa yabahlanganyela naye evangelini.
It's increased his joy.
Ikhulisa ukuthokoza kwakhe.
It's deepened his relationships.
Iqinisa ubudlelwane bakhe nabazalwane.
It's grown his confidence that God is at work in them.
Imnikeza isiqiniseko sokuthi impela uNkulunkulu uyasebenza ngempilo yakhe. Amen bangcwele.
Amen. So from what we've said so far, you might be forgiven for thinking that this is the perfect church.
Kuloku ke esesikuthintile manje ungaxoleleka ma ungaba nokucabanga ukuthi kusho ukuthi leli bandla kwakukuhle konke ngalo. Kusho ukuthi ibandla mthambi lingenawo amaphutha.
And if there was something that they needed to work on, then it certainly wouldn't be their partnership in the gospel.
Uze mthambi ufikele ukucabanga ukuthi uma kukhona into abadinga ukuyilungisa labazalwane noma ukusebenza kuyona, nginesiqiniseko sokuthi hayi akusikona ukuhlanganyela evangelini mhlawumbe okunye nje.
But if those things were true, then Paul would not bother to pray for them.
Kodwa ke uma kukuthi bebeyibandla elinjalo eliperfect elingadingi lutho ekuhlanganyeleni evangelini, umphostoli Pawulu bengeke abakhulekele.
Which is what he does in verses 9 to 11.
Okuyinto ke leyo esizoyibona manje ayenzayo evesini lika 9 kuya ku 11.
Prayer of course is asking God for things that we need.
Umkhuleko ke njengalokhu sazi ukucela uNkulunkulu simcela izinto esingenazo esidingayo.
And Paul knows exactly what this church needs.
Umphostoli Pawulu wazi ngqo izinto ezidingwa yileli bandla.
So after praising God for their partnership, our second point.
Emva kokuba ebonga uNkulunkulu ngenxa yokuhlanganyela kwabazalwane kwaseFilip noPawuli evangelini, iphuzu lethu lesibili
is that he prays for the progress of his partners in the gospel.
Lilelo-ke lokuba uthandazela ukuba kuvame ukusebenzisana evangelini.
So let's read verses 9 to 11.
Bheka ukuthi uthini evesini ka 9 11 uthi ikakhulukazi ngikhulekela ukuba uthando lwenu lwande kakhulu lujule ekwazini nasekuqondeni konke ukuba nikwazi ukukhetha okusemqoka ukuze nibe mhlophe futhi ningabi nasici osukwini lukaKristu nigcwaliswe ngezithelo zokulunga ngaye uJesu Kristu kube yinkazimulo nodumo kuNkulunkulu.
So notice Paul doesn't just pray for love, he wants it to abound more and more.
Aphela lokhu ukuthi umpostoli Paul akakhulekeli nje uthando kuleli bandla kodwa ukhulekela ukuthi aluvame luchichime kakhulu kakhulu.
He wants progress.
Ufuna ukuthi ke kube khona uqhubekela phambili kukhulwe.
He doesn't just pray for fruit.
Akakhulekeli nje izithelo.
Wants them to be filled with the fruit of righteousness.
Ufuna ukuthi bagcwaliswe ngezithelo zokulunga.
He wants progress until they're overflowing.
Ufuna ukuthi kube khona uqhubekela phambili, ufuna izithelo zibe khona zize zibonakale zichichime.
See, as well as they are going, he wants them to push past where they are and towards where they could be.
Yebo, bayaqhubeka futhi uyakubona uqhubeka nokuhamba kwabo, kodwa akafuni bame, ufuna baqhubeke futhi baqhubekele kude kakhulu la bengakafinyeleli khona.
This is where we need to remember that none of Paul's prayers in the New Testament are the same.
Ilana ke la esidinga ukukhumbula khona ukuthi imkhuleko kaMpostoli Pauli kuNew Testament ayifani.
If you had to put them all together, you notice that they're all unique.
Uma ngabe ungayithatha uyihlanganise ndawonye, uzobona ukuthi yonke ibalulekile.
Because each church he prays for is unique.
Ngoba wonke amabandla awakhulekelayo abalulekile.
They need different things.
Zehlukene izinto abazidingayo.
And it's the same with this church.
Kuyafana ke nakuleli bandla.
So what is the progress that Paul prays this church will make?
Yiphi ke lenqubekela phambili umpostoli Pauli akhulekela ukuthi labazalwane babe nayo na?
In order to answer that question, you have to turn with me to Philippians chapter 4.
Ukuze ke siqonde lokho kuzofanele sisigijime siyobheka esahlukweni sika 4.
Verse 2 and 3, these are very important verses to help us read the whole letter.
Evesini lika 2 kuya ku 3, lawo mavesi azosiza ukuba siqonde yonke incwadi yabaseFilip, kufundiya kanje. Ngiyabayala oEwodiya noSintike ukuba babe nomqondo ofanayo enkosini. Yebo, ngiyakunxusa nawe mhlobo wami oqotho ukuba ubalekelele labo besifazane ngokuba bahlanganyela nami evangelini beneClemente nezinye izisebenzi zami amagama azo alotshiwe encwadini yokuphila.
We're told that there's two women in this church. They evangelized alongside Paul when he was in Philippi.
Siyathola ke lawo maverse omabili ukuthi kwakunabazalwane besifazane ababili ababesebenzisana nomphostoli Pauli ekushumayeleni ivangeli.
They probably had key ministry roles in this church.
Okunokwenzeka futhi ukuthi kwakukhona izinto ababezenze ebandleni ezazibalulekile, babe nezikhundla ezisemqoke ebandleni ezibalulekile ababeyiphethe.
But they'd fallen out with each other.
Kodwa ke kwakukhona ukuphazamisana mina komunye, kukhona ukungazwani kahle phakathi kwabo, kukhona ukungaboni ngasolinye.
Commentators roughly agree that the issue dividing them has something to do with competing for prominence.
Labo ke abahumushayo iBhayibheli bakubeka ngokuthi noma bacisha ukuvumelana kulokho ukuthi kungenzeka ukuthi into labesifazane bobabili ababengazwani ngayo noma eyenza ukuthi bangabi khona ubunye phakathi kwabo kwakuwukuthi omunye ufuna ukuba ngaphezu komunye befuna ukwenza into ukuze ulenzele udumo lakho.
So somewhere along the line they stopped seeing each other as partners.
Ebudeni bendlela baqala ukungabonani njengabalingani njengabantu abahlanganyela ndawonye besihlanganiswa into eyodwa.
And instead became competitors.
Baqala ke ukuqhudelana befuna ukubona ukuthi ubani uzoba ngaphambili kunomunye, ubani uzokwenza kangcono kunomunye.
Somewhere along the lines they got more pleasure being recognized for serving the gospel than simply serving the gospel.
Ebendlela baqhamukela la khona bethokoziswa kakhulu ukushayelwa izandla abantu ngalenkathi bekhonza ebandleni noma beqhubi ivangeli okunokuba bathokoziswe ukuqhubi ivangeli babethokozela ukushayela izandla ngenkathi bekwenza lokho okunokuba bathokozise ukukwenza lokho. Uyayenza sense bangcwele. Amen.
Now we mustn't blow this out of proportion.
Aloku ke asingakuthathi nje noma yikuphi.
This is a hairline fracture in the church.
Iloko ke asekushilo bazalwane.
But Paul writes this letter.
Othe uPostle Paul uyayibhala le ncwadi
so that it doesn't become a full-blown church split.
Ukuze ke lento eyenzeka kulabazalwane kungabi into esizogcina isinomthelelo omumbe ebandleni abazalwane sebehlukana ngenxele abazalwane ababili nje abangaziwene.
And so although this church is united behind the gospel, they're not completely united behind the gospel.
Lokho kwakusitshela ukuthi nakuba labazalwane behlanganyela ekuqhubeni ivangeli kodwa bahlangene kahle hle ekuqhubeni ivangeli.
This is the progress that Paul wants them to make.
Igona ke ukukhula nokuqhubekela phambili umphostoli Paul afuna ukuthi babe nakho.
To be fully united behind the gospel.
Ukuthi bahlanganyele ngokuphelele ekuqhubeni ivangeli.
So that they will be even more effective partners.
Ukuze ke bezokwazi ukuthi basebenzisane kahle nokusebenza kwabo bazalwane kube kuhle kube ukusebenza kuhle kuzoba effective.
And it helps us to make sense of why he prays what he does.
Lokho kusinikeza umqondo ukuthi kungani umphostoli Paul ekhuleka ngalendlela akakhuleka ngayo.
There's so much to this prayer.
Kuningi ke esingakusho ngalomkhuleko.
It's such a rich prayer we could work through every phrase.
Umkhuleko ke ocebile kakhulu esingawubheka nje uhlamvu nohlamvu.
But for the sake of time I have to limit it to what I think is at the heart.
Kodwa ngenxa yesikhathi ngizophoqa ukuthi ngiwufinqe siwufinqe ngokubheka lokho engicabanga ukuthi kusemqoka kuwona.
Comes in the first phrase of verse 9.
Laphana ke ekuqaleni kwa verse 9 ela kuthi khona ikakhulekazi ngikhulekela ukuba uthando lwenu lwande kakhulu.
Paul say God would you help them to make progress in their love for one another.
Umphostoli Paul uthi Nkosi ngikhulekela ukuba uthando lwabo luvame kakhulu lukhulu uthando lwabo.
Because there is some disagreement here.
Ngoba kukhona ukungaboni ngasolinye lana.
In the Roman culture that they are from, there were only three kinds of love.
Lapho ke osikweni laseRoma la umphostoli Paul ebhalela khona kwakune inhlobo ezintathu zothando.
People thought about love in three different ways.
Abantu babecabanga ngothando ngendlela ezintathu ezihlukene.
There's love for your family.
Kwakwaze kuthando la uthanda khona umndeni wakho.
It's love for your friends.
Uthando nalo kubahlobo bakho abangani bakho.
It's love for a sexual partner.
Bese kuba ke uthando lwaloyo osebudlelwaneni naye.
And all of those loves are based on reciprocity.
Bonke ke egameni elikhulu ke lelo bonke ke lobo budlelwane lobo bakheke ekuthenini uzomnika nomunye akunike kusho ukuthi kube into yoyamanikanikani yabona.
You give to me.
Usho ukuthi mangabe nginikeza
I give to you.
nami ngiyakunikeza.
And we both keep benefiting.
Bese ke sobabili siyazuza ke.
It's only as the gospel starts sweeping across the Roman world that another category of love comes into being.
Ingalenkathi ivangeli lifika ke livame endaweni yase Roma ngalenkathi abantu beqala ukucabanga ngothando ngendlela ehlukile ngekho kulezi indlela ezintathe besibalile khona indlela yesini abantu abaqala uqonda ngayo uthando.
See, unlike the other three loves.
Indlela leyo engafani lezi indlela ezintathe bekade sibheka.
It's a love that chooses to act in the benefit of another, even when you'll get nothing out of it.
Uthando lolo olwakheka ekuthenini lufune ukupha noma ukunikeza lo omunye nakuba wena ungeke uzuthole lutho in return.
It's a decision to act based purely on another person's need.
Isinqumo noma uthando olwakheke esinqumeni sokufuna ukusiza omunye umuntu umnikeza izinto azidingile nakuba wena ungeke uzuthole lutho.
Without any expectation that you will get something out of it.
Ngaphandle kokulindela ukuthize ngalenkathi usunikelile ukuthi khona uzokuthola emva kwalokho.
When we get to Philippians chapter 2, it will tell us that that kind of love is otherworldly.
Uma ngabe sifika esahlukweni sika 2 ila esizobona khona ukuthi lolo hlobo lothando akulona uthando oluthola emhlabeni aluveli emhlabeni lolo thando.
You will not find that love in this world.
Akulona uthando ongalithola emhlabeni lolo.
Because it came from outside of this world.
Uthando oluqhamuka ngaphandle komhlaba.
In the person of Jesus.
Olufike ngenkosi uJesu.
That's where we learn this love.
Ilapho ke la esifunda khona lo hlobo lothando, uthando olunikela lungabheke lutho, olungabheke inzuzo.
Philippians have been shown this love from Jesus.
Abazalwane baseFiliphi balinikeziwe, balukhonjisiwe lo luthando enkosini uJesu.
They are showing it to one another.
Bayalukhombisa omunye nakomunye.
The Paul prays for more of it.
Umphostoli Paul ukhulekela ukuthi alukhule ke lolothando.
You see, because it's the only thing that can reach across the divide between these two ladies.
Ngoba ilona thando kuphela lolo olungakwazi ukungena phakathi nendawo kwalabazalwana abangaboni ngasolinye lubahlanganise.
And say to them, stop thinking about what will benefit you.
Fike lo luthando luthi kubona yekela ukucabanga ukuthi wena yini ozoyithola.
Think more about what will benefit the gospel.
Abanga lokho ukuba yini ezozuzwa yivangeli.
So as we close and we apply this to ourselves.
And njengalokhu ke sesizovala sesibuka lento ukuthi ngabisho ukuthini kuthina.
And I say you should never be surprised by tensions or disagreements among us.
Asimelo ukuba sithuswe noma simangaliswe ukungabi khona okuzwana kwesinye isikhathi phakathi kwethu njengabazalwane uma ngabe sithintene.
That is part and parcel of working side by side for the gospel.
Loko ke kuyingxenye kuyenzeka kwesinye isikhathi uma ngabe sisebenza sihlanganisa izandla sihlanganyele kuphusheni umsebenzi wevangeli.
Because we have a common passion for Jesus, but there's different ways of getting there.
Ngenxa yokuthi sinothando olulodwa sonke luka Jesu noqhubi ivangeli, kodwa sinendlela ezingafani zokuthi sifinyelele la sifuna ukufinyelela khona.
The only place you won't experience disagreements is on the sidelines.
La indawo oyona la ongeke uzuthole khona ukuphambana nabanye abantu kwemibono ingalenkathi useceleni nje ungahlanganisa izandla nabanye abantu uma ngabe ungekho ungahlanganisa izandla nabanye abazalwane ungekho emsebenzini kaNkuluNkulu akekho umuntu ozophambana naye.
But if you're in the game it's going to happen.
Kodwa uma ngabe ukhona ekusebenzeleni uNkuluNkulu uhlanganisa izandla nabanye abazalwane eqhubeni ivangeli kuzokwenzeka kwesinye isikhathi ukuphambana kwemibono.
So when someone steps on your toes as they will.
Uma ngabe ke ufika isikhathi la kube khona umuntu ozokukhahlela obhoso.
Maybe when someone envies your role in the church.
Noma mhlambe komunye ekufika isikhathi la khona omunye mhlambe enomona ngomsebenzi owenzayo enkonzweni.
Don't take a step back.
lokho akungakwenzi ukuthi uphele amandla sehlele emuva.
See it as an invitation from God to take a step forward in love.
Kuboneke lokho njengothando oluvela kuNkulunkulu okukhuthaza ukuthi thatha elinye igqathu uqhubekela phambili ngothando.
It's helping you to learn in a deeper way to love.
Ukufundisa ke uNkulunkulu ngendlela ehlukile enzima ukuthi uthande kakhulu.
When you feel underappreciated or maybe inadequate for the task.
Uma ngabe uzizwa engazi ukuthi awubonga ngokwanele noma engathi awanele kulo msebenzi okufanele wenzeke.
Don't step away.
Ungahlehlele emuva, ungakiyeki lokho okwenzayo.
Rather ask God to help you to make progress in love.
Kodwa ke ngicela uNkulunkulu ukuba kusize ukuba ukhule kulokho okwenzayo nokuthi uqhubekele phambili othandweni.
As you draw more deeply from Christ's love for you.
Ngalenkathi ke ucaphuna othandweni olukhulu olubona olubonakalisa olubonakaliswa uNkulunkulu kweyakhe impilo.
Let's hold the ropes.
Asibambeni intambo bangcwele.
Let's stay united behind the gospel.
Sihlale sihlangene, sihlanganise izandla, sihlangene ekuqhubeni ivangeli.
Because that's what partners do.
Ngoba ileyo nto bazwana abantu abahlanganyelayo abayenzayo.
Amen, those are the ones.
Amen.